Yingamedia.com.
Anybody way won't fight you. Man, I come there already, know. I'll be right beside you. Like the wall of Jericho. They don't know, they don't know. They don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boy. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you. And you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you. Running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. I've been running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to.
When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. Wanting more best everybody, oh oh. And it's because of your Kung Fu. I know in time that I'm out of control. You never, never let go. Monagiso, 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 my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you.
Baby, I'm missing you, but I'm fighting. Baby, I'm missing you, but my
heart.
Si baby wamesanya vitu zangu, baby katika washa nga. Mbe wa Kenya ni mabazu, mabazu nga.
Kamata, pepeta, katoto kazuri basi bembele za ma. Kamata oi, kamata, kamata, kamata kwa chini basi kamata, kamata nga. Kamata oi, kamata, kamata, kamata kwa juu basi kamata, kamata nga. Kamata
oi, niite Simba. Mindo king kwenye game. Hawana shima, hatuwezi kuwa same.
Kamata, alafu deja kama bazi gen. Kamata,
salam, aliku simes na
mkeo.
Ni mutu mbaya, ataku, ni mutu mbaya. Mini tatetea sauti ya wanyonge. Simi ni pose,
Kamata, pepeta, katoto kazuri basi bembele za ma. Kamata oi, kamata, kamata, kamata kwa chini basi kamata, kamata na. Kamata oi, kamata, kamata, kamata kwa juu basi kamata, kamata na. Kamata oi,
baby inama, achana kwa pikati. Wale wanigwaya cause mini domare, baby inama, alafu katika.
Washamba wamegwaya cause nda watanika.
I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't
fire,
wanna
baby.
Fight nobody.
Fire, baby.
I just wanna drink my drink, smoke my smoke. Take my peace, I don't cause, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Maisha yenyewe mafupi, mahitaji yamezidi kipato. Usinione na latungi, sipigi sherehe na punguza mawazo.
Kuna mbogi ya gomba na mbogi na choma. Karao ndio wawe buzima utachoma. Nikona dosi kudosi kwa darola. Kini leo ntadosi kwa mtaro. Si washi lakini okile washa moja. Wacha genge tondijerudisha domba. Na kuna mresh ni memkaba kwa kona. Nipende kablo chukuliwa na corona. Nyima demdo tu hapa mjini. Kauna mtu, mbona unazini? Sikujua ni mali yako jama.
Alisema ulikufa mwaka jana.
I just wanna drink my drink, smoke my smoke, take my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody. Hadi.
Na vilona ni koshaga, na data mwenzako.
Yingamedia.com.
The way you love me, na konda mwenzako. Tumeumbwa wawili tunde nyumbani kwa mama kuone, tufike Tanga na babu kuone, usijefanya mwenzako sonone. Oh my love, oh, me and you, I swear baby forever. Lolote nitafanya, usije kukupoteza.
Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, naye nipa sijawaiona
ndani
yetu kifo cha mende chali.
Fire baby, fire
mande tu mande ndani yetu party to party mande tu mande. Oh baby tell me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby,
Vic Bumbus.
Nilewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyo, ulivonjaza nipo moni. Hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza nipo moni. Hakika wengine sioni. Zawadi wewa thamani kanipa Maulana.
Kwa sambamba na urembo wa sura yako,
mabusu
ya midomo yako, ishara ya upendo
DJ toka mdomo
wako. Naahidi nitakuwa na wewe daima na nimezama cha mapenzi kisima, jitahidi kunitunzia heshima. Wambea wengi sana na wamejaa fitina. So let me say it, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama,
K-I-S-S.
Glad to call you mommy as you call me daddy.
Everything from the gadget to what you wear like that bitch to the many places. happen. Remember this, I'm a king, I'm a legend in the making, I'm a champion. Remember this, I'm a king, I'm a legend in the making, I'm a champion. Remember this, I'm a king, I'm a legend in the making, I'm a
champion. Good. Hey, I be finding silver lining where the mother said I need patience in due time, and I be reclining by design. I've been grinding for my needs. Bought a whip to give my nephew, put them diamonds on my knees, shining so dope that I purchased 88 keys for mama to play a song and call my ADHD. With this baby face, fighting, yeah, them really hate me. Getting belly aches, level waist deep. Every occasion, I put money in safety. Very impatient, be on time when you pay me. Very invasive when they hating what they see. Let me a nation, then they cry me as their king. Bill rings, it'll rings, it'll rings, it'll rings.
Yeah, yeah!
Everything you put your hand, go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen, amen. Everything you put your hand, go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen, amen.
Fire,
every hustler get in pay. Where the hustle go come to play. Your own in number day. Amen. If you define work to your own, God self go do his own, and flesh go cover bone. Amen, amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. Amen, amen. Everything you put your hand go on, your name go open doors. You self go be a boss.
DJ Du Bois.
Amen, amen. Yourself go be a boss. Sister, we want to be a
Unai enjoy. Okay, we single your money. Unai enjoy. Okay, we single kwa kweli. Unai enjoy.
Tuache ni utanie. Singo ni amanie. Hata nichelewe kurudi haikatai. Na tukiwa na pati popote na kwenda. Kutoa na roho kisa penzi haifai. Mazalu niko singo jamani na peta.
Nijipende mi mwenyewe niwe kibonga. Ya siji ya kani kuta ya makonde. Unachona na tatua na funanya manyo.
Sikani Shazo ya tunamka wawili majirani. Tuataza majosoni. Naza kusali nomba kwa rabuka. Ikikipengele siponi. Misi nchabake kiwini.
Nishinda. Ni kweli kwamba hakuna matata.
Tenga kibaya. Au kukupenda lifanya vibaya. Eti nangu sizioni. Mefungasha virago vyoto. Mefunga. Umeniacha kwa ubaya. Ila sinabudi kukubali haya. Yani niwe wavichochoroni. Eti anaipita mbele.
Yeah.
Ife kweli darling. Unanipa maumivu mpaka. Oh darling. Mwili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali. Umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali. Pengine sina chambi ndo umenikata. Mweza koroho bado ina nyuma. Iweje mzigo mzito unitwishe. Sili sila nimebaki mwenyewe.
I will be there for you. Say you will be there for me. Oh yeah. You the miracle in my life. Yeah yeah. Umundi rukondi nganyogwa. Yeah yeah. Remember, remember, remember me. Remember, remember, remember me. When you get that, you the center for me. I only wanna only you for me. Remember, remember, remember me. Remember, remember, remember me. Girl, I wanna love you, let me do this for you. Just let me know, girl, where you wanna go, go, go. Baby, let me know, no, no. Where you wanna go, 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 go. Where you wanna go, go, go. Baby, let me know, no, no. Where you wanna go, 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 go. I'm go crazy for your love. I go crazy for your love. If I say I love you, we got you. I just wanna hear it's alright to depend on you. Too many diamonds and carrots,
I fear it.
DJ Du Bois.
It's the kids, baby.
Ajani bake kwa wako, furaha yangu wepo wako, baby. Ukweli uko peke
yako,
imeridhika mimi mwenzako, baby. Wengine wanaulicho nacho, chako changu changu chako.
Changu ni chako.
Kukuwacha siwezi bado, kukuchoka ndo kwanza bado, baby. Oh my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya.
Kando sikitete, ajali kila kukicha. Ex wako anamtoka mfumo ili unipote. Kweli mnatumia na picha, tena nakunganisha bando ili mitete. No mana vika ukivisa, au nata tirutishe jano utajitete. Kunde kimia kimia na chachua, mana unavyo msifiaga kwa insta.
Mambo mbaya
etili kulazimisha da unapita. Umenizima umenibitu, sithani ataka shakunjaga andita. Nisha kupima nekukundu, ya ili nisha lipijaga.
Kila marefuja sona mwisho, lololo. Yani bora tufanya iwe mwisho, tusiendele. Nimeshindwa mie mwisho, mwisho.
Yani ni bora iwe mwisho,
mwisho, mwisho.
Maumivu moyo wangu na maumivu vidonda.
For your love.
kamata, paka chini kamata, 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 kamateka kamata, 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 paka chini kamata, 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 kamateka kamata, 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 paka chini kamata, 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 kamateka kamata, 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 paka chini kamata, kamata kiuno, kamata bag, kamata kichwa kando na beb, kamata kimini, chalega lega, mana tashuka chini unanitega. Ya leo kitoko Malika nipa nyama kwa kisambu chakopo.
Yeah, yeah!
Kumesha toto na mina leta nyundo ni mkange kukato. Nasema kamata, 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 paka chini kamata, 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 paka chini kamata, 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 paka chini kamata, 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 kamata.
Nimekuweka wallpaper tangu tumeachana, video zote nimeziweka kumukumu tukidekezana. Baadhi ya picha nimeifadhi kwa laptop, simu ikileta shida, kamemori kenye kana virus, na wezi nao wasije wakaiba. Ilisema siku unfollow Insta wala kukubloku.
Chafua baba
kazi ya kanisa, pressure na jipa sofu. Nilisi utabadirika, kumbe fikra zangu potofu. Nampaki ziwe speaker, kio nampaki pofu. We una enjoy, inabaki mjinga nema. Kisa kwa kosko hoi, no kila siku masinema. Au kisu sinoi, sijui kulenga mina dema. Mtu anaroba si uenjoy, nipe unizike tu mapema. Nikomeshe malipo
tunia, yote
ni mabito. Anguwa dafu, weka lazim takuja kuna mwenyewe.
Ingomedia.com.
Ochafu, weka maji sabuni tafua mwenyewe. Sitakika, tupate shida mahari metua mwenyewe. Wako kiriku, sina neno karaba ni we mwenyewe. Akili ya utoto sina tela, sasa nimekuwa. Nataka nichukue jiko mazima, pika pakuwa we. Bewa kwangu wa ndoto, sunajua, sije nikimbia. Aya, 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 aya. Mzako baby napenda huko,
koko, koko.
Napenda uko koko
koko.
Etima baby tanipa uko
koko koko.
Tanipa uko
koko.
Ay 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 ay. Yeah. Oh, oh, oh.
Yeah yeah.
Yingomedia.com.
Wambi. Wambi. Wow.
Yeah. Yeah yeah. You know they call me Romeo when I'm in love. You're my Juliet. Bale. Yani kama lori la mchanga nenda limwaga baridi. Utamuo nite mshamba unite mtoto wa mimi. Mtoto tanga wewe. Nyumba mganga nyumba mwenye haya tandika kitanda. Leo kiti anataka nini? Kwani una undugu na mimi? Ileta mama sasa ile gubu la nini? Wendo refa na unamkeka ta straka kinengeneka. Ntabweka ntatweta kama teka wota deka tu. Deka mama mpaka ukue. Sio siri tena, acha majirani wajue. Nkupeleke kwa mpalange na dalali kwa lulenge. Wota chagua tupangisha utujenge. Wempambanaji na una mvuto. Na sonda ngaji ndo mana di leo tuso. Tuvumilie madusko, tuvuke kikivuko. Tushinde himi sukosuko na nkitaka nipe uko.
Sako baby napenda uko.
Yeah, yeah, sexy love what she need for my bad boy like me. Yeah, yeah, sexy kiss is the thing that she ain't for my lips. Yeah, yeah, my sex herself is the only air that she breathes. And when I look into her eyes, I know that she can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, skin to skin. And as the rush they increase, I feel the drip in your V. Shorty say she feeling so. She grab my neck and she whisper please. Shorty, give me dirty splash from my chest to my knees. In a bucket list, I give her number one. She need a bucket squeak. And when we done, she feel me like a majesty. Grip, 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 grip. Mm-hmm. Round two, grip, grip, grip. Round two, grip, grip, grip.
Nadia, Alexis on the beat. Kamo yo kangu kacho yo. Kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule patapata tabu sana. Macho mbele mbele ananipenda sana.
Mambo mbaya.
Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Moja na we. Usinijipe.
Akata moyo kangu nijipe.
Moja na we. Usinijipe.
Ukinipenda sana nijipe.
Sasambua tena bila kikomo. Naifinia kwa ndani. Na che kituwa. Minapiga shift double deck up. Sina mda wa kudeko. Mapenzi asha nipiga chenga. Kizengu wa minasepa. Napiga shift double deka. Sina mda wa kudeka. Mapenzi asha nipiga chenga. Kizengu wa minasepa. Nataka usiku mwacha nuwei. Nipegeje hadi chei. Ila mapenzi nuwei. Oh, nataka usiku mwacha nuwei. Nipegeje hadi chei. Ila mapenzi nuwei. Oh, nikote pe kama gypsy zege. Usiku moja nuwei. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja nuwei. Nikote pe kama gypsy zege. Usiku moja nuwei. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja, usiku moja, usiku moja, usiku moja, usiku moja, usiku moja, usiku moja.
Langoma.
You got baby fancy. You dimples and eyes, I'm lost in your world.
Yeah, yeah.
Oh, yeah, yeah. Mutia ni little testy. Ilo me ganda na na mi ola lo. Oh, yeah, yeah. Nilipo choka wendo stamina. Farajata kwa shida, yeah. That time nilikuwa sina. Now to enjoy now, eh.
Don't be mungu ishalo amina.
I push a bitches abina, eh. Paris took a spend the night. Oh baby you deserve it all. Now promise me. No one knows tomorrow. You got me. Coming sweet day.
I salute, 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 salute.
Ukuni tupa mami.
Salute.
Bado huko na mi.
Salute, salute.
My darling, the only one I need is on my side. And I guess you know I'm so excited. Girl, I'm on my knees, don't break my heart. Don't break it. Oh yeah, yeah, yeah. If I had to work hard, I get stamina. Cause back then I was a hustler. This time, girl, it's personal. No one is gonna break you. Tuambe mungu shala amina. Epushe bitches amina. Baddies took a spend the night. Oh baby, you deserve it all. Now promise me. No one knows tomorrow. You got me. Calling you sweet day.
I said.
Siski, niliambiwa ni muache siski. ni senti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani.
Yeah, yeah!
Hepa, dodge vikombe, dodge, mboch. Ita masoja, painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babe, supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Yeni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Tuzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nataka ninde na wewe leo nisikilize. Kadada, chonde dede 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 moyo nitulize. Kadada, kama ikiwa ya moto nipe nipulize. Kadada, mimi wegege gege kwako nimalize. Kadada.
Hey, akisema afungue duka kadada. We bona watu watacha change. Tajikuto na choma pesa tu baba. Watu na teleza kisenji.
Sura kisomalishe punyama nyama tele. Tele. Chachanduka chumbali na mchome atete. Tele. Putururu msono bagi na mfungia kwa mbele. Mbele. Kulia na Rosali kushoto fundo la ndele. Ndele. Adana. Taratibu sinikimbize basi. Adana. Mimnyonge sijazoe ya gasi. Mungu kamumba kadada. Kadada.
Mungu kazi ya kumba naijua.
Mungu kamumba kadada. Kadada.
Kisura kama jua natua.
Mungu kamumba kadada.
Deni na kipini chapua.
Mungu kamumba kadada.
Amazing, kadada. Amazing.
Kadada kamenona. Nyuma kamumbwa kameshona. Kadada kamenona. Nyuma kamumbwa
kameshona.
Akibana nyo ya makisi ya chie.
Samani unijui samani. Samani sikujui samani. Samani unijui samani. Niongelea sasa mbona unanisogelea sasa mbona unaniombabia sasa mbona unaniangalia samani una bei gani kwani naongea na nani nimesahau ex wangu ni nani kurudia nilikuaga zamani samani sihitaji kushare
yeah yeah
sitaki umbea samani kama nawakosea
DJ 2 Boy
unafokea nikiwa na pesa kama nawakwaza kama wa kwanza nitakulipa vyema vimekaza DJ anzisha kwanza don't touch me tanichafua brandi kama hii wewe uwezi nunua na sasa don't touch me tanichafua brandi kama hii wewe uwezi nunua samani unijui samani samani sikujui samani samani unijui samani samani sikujui samani sasa mbona unaniongelea sasa mbona unanisogelea kimamba
Nime kuzoea.
kazoea mpaka kazoea. Kabobea kote, kabobea mpaka kabobea tena. Naloea kote, naloea mpaka naloea. Inakolea yote, nakolea tamu kukolea tena. Nipo katikati, nazungukwa na upendo. Sana tokea wapi, kaziba kote, ajacha pengo. Wanafikaga wapi, peku bila sendo. Fike sangapi, vyote.
Hizi zote unazipata kupitia yingamedia.com. Hizi zote unazipata kupitia yingamedia.com.